min calmini kala kediɓe oɗo wattu studio tamani yewtere mbiyanna hayeɓe ɗum woni kakti de jeune hannde alanoga go avril 2024 wonani ka paali haali woni Oumar Waygol e Mamadou Sama Sekou mbaɗɗa waygal o jamano feere
mbiɗa selli basu fo waɗa sembe sekou boylo tafa ñalade ñaaƴi ñalade ñalade doye junggo lamɗo woni
amina rabi jamano feere weltuma sanne ko joganɗami ley mbasu
son watti jungga e mbasu sembe kabaruji ɗi anni e jara nokku noddirteɗo segoɓe kollitiɗo sukaɓe jokkolɓe hewɓe kañum gondi e nayirade bangal demalle oɗo nokku fande gaɗa noddago fewde e sukaɓe kajaɓe ƴewde kaye fiji le leydi meɗen ɗi so jottiki ley laamu tumiña hollitan wiyade ɓe ƴewan toon kaye fiji kewɗi ley leydi meɗen ɗi yewtere meɗen noddirte mini magge nde gaɗan halde wattu joni no sukaɓe gondi e dartirte golleji gaɗan timminireɓe birki sembe caɗɗi
Oumar Waygol jawno feere aɗa wara wattu hannde ley laamu segu mbiyan to office toon jokkolɓe mbiyan gondi imadara kabaru demal
noon jaati laamiɓe fedde ndeɓe noddirta office nde kay holliti wiide ko heewi sukaɓe jokkolɓe fo wattu joni ano gondi e nayirade bangal demal ɓe kolliti wiide du iɗum laati sababu ñalawma hannde no o yogga e tiiɗ allaji mabɓe ɗi ɓe gondi e heɓande ɗum jogala fa keɓen famtade keɗɗen Ali Cissé sita sidiɓe
sukaɓe jokkolɓe hewɓe ɗo ñalawma hannde o kañum en kano wondi wadde imadaraji bangal demal le nokkumoɓe noddirta office du niger ana les régions segu yoga e mabɓe holliti wiide wom tiɗɗalaji ɗi matata hen hay woɓɓe kañum en ndu holliti wiide dokkodiri juuɗe mumen yalla gollal mumen ngal ana heɓa yarde yesso Mamadou Coulibaly kayen Abou Traoré yo yoga e hakkunde ndemoɓe gomɓe nokku mabɓe noddirta mbewani
meɗen mata tiɗɗalaji kewɗi ko naari bangal heɓugol engrais ji mi watta ñamiriji amen nde hitan hikka meɗen wondi tiɗɗalaji lafi jan yimɓe hewɓe hannden ana lema guese gaɓe wala bowɗe fe heɓude hannden yimɓe joyon ma yimɓe
demal yo ɗatol mawɗo haɓude rafi gollal fa yetto tiɗɗalla pawiɗo rafi nguure nom hollitiri wiide Sekou Ibrahima Bari laamiɗo nokku moɓe noddirta zone office du niger ñonoto
yo famtina hayeɓen tan do nafa demal ɗu naato saabe ɗum ɓe ƴoole tiɗɗallaji lafi golle hayeɓen ana hani ekkitinede golleji guese ɗum ana naato saabe hannde ko hew meɓɓe fetat ɗi golleji guese misal jaalte kamɓe hayeɓen won ɓele kiriduɗi
ɗon ko Mohamed Cissé heɓani studio tamani yure sigu
serka mbaw be dar fam do kabaruji amen bangal bembe amen facebook andun x dun twitter kiddo o Oumar Waygol jawno feere mini mibilor wiide laamu o ɓami anniya ɓamde golle mbiyan temeɗe jeegomo e capanɗe jetto e nayo musel en
awo foye fe ɗum won suudu ministre humnide kabaru jande le leydi meɗen ndi kañe anni ɓamde ɓeɗo jangguinoɓe caggal koɓe gadduno botto mabɓe ministre en ɓe koɓe dokki ɗiɗo kabaruji ɓe mbi kowoni fana muɗum faɓe ƴewto yalla hono jangguinoɓe kan tewrede ley nokkule ɗe fo noon ɓe kollitiri wiide wattu joni o
jawno feere ko ɗon jogoɗami bangal laamu santoun
e mbiyan sen jaari ley sanari ndi sembe Sekou nokku noddirteɓe tominaɓe kolliti wiide kaye fiji kewɗi kañi en gondi toon hono neɗɗo fo kajaɗo ƴewde kabaru kaye fiji le leydi meɗen ndiya hollitamede ley ɗeɗo nokkule aɗa wawi yaade ƴewwode ko yaata nokkule sappo e goho le oɗo nokku noɓe kollitiri wiide keɗɗen Ali Cissé sita sidiɓe
ona andi ɗe nokkuji kawiniɗe le genni tominiya ɗi won lamdi ɗimi waɗi e yimɓe hewɓe jooɗi ɓe le gennini
mi nardi mamiraɓe am wiide wom nokkule kayɗiniɗi to touriste en waranno ƴewde ɗon kam min ka abada mi meeɗa yiide ɗum mi yettaki toon ɗum tourisme andaka tominan ɗo sanne hani ko nokkule amen ɗe golle saabi kulleji kayɗiniɗi kewɗi waɗi ɗon
to miya yo genni wotiri to kulleji fina tawa kewɗi yiyete hono misali nokku indiraɗo verdier de dieu goto e tubakoɓe laamiɗo ɗo ko ƴaɓɓi fattade wendu wotru antoun to liɗɗi awete hunde ko hawni sanne hono saabi so ɗe kulleji andaka to jamare Abdoulla Alain Denu kañuno hoorejo kabaruji touriste yaku le cercle o
yimɓele jeyaɓele nokku o kañum en jaati hani tinnade yalla gollal tourisme heɓa lawol le cercle tomiya ɗo miɗe jiiɗi faaba muya urto laamu leydi ni ɗu yalla miɗe keɓa gollude nokkule
kanko Amadou Dembélé conseil goto le mairie tomiya andon kabar final tawa o holliti oye golleji touriste yako ana jogui nafa sanne le hunjini gon keɓal laamorde
garoɓe ƴewde ɗiɗo nokkule wom keɓal ngal waddanta nokku o fayeto jañeli ɗi jokolɓe gomɓe ɗon ɓe gala fewi ko golla heɓan kañum en du ko waɗa garoɓe ɗon ɓe du ana wawi luwade cuuɗi loteliji eɓe mbawi du sodde ñamduji amen ɗiɓe naɓata nokkule goɗɗo
ɗum ko Isiaka Coulibaly heɓini studio tamani ƴuwde tominiya
jawno feere jeeyi yewtere meɗen mini magga Umar Waygallo kabaru minima gonde do yontere ne do hebugol golle kambe berne tilibe jande be
non wori sembe se ko en bien sabami fatiliki jande hebude golle o do yo tidalo goddo kasen dum latiki sababu so ko noddata centre ngaji janginoji sukabe an wonde bangude wattu jonono be do sukabe kan hebirde no nattire e yimbe kanino kan hebirde golleje e ko nande mudum dido centre ngaji wattu jonodo sukabe jokolbe jottoto tam idi jogi nafa fa kebe famtar kedden Ali Cisse sita sidibe
lafi gollal ana mata gongano gadu wala bonala honane milira donko holliti hayebe yogabe wondube e wadde jandeji handen yalla ana dada sar o tidalla nyolman handen yogame be jati yi nafa ne jande
jande ne lati sababu e jude am andule ko bawu mi kanye ko mi wawa mi jangi hono CV windirte fa to bataki mu kulti ta e mudum ko yopete tewtude golle ciagal jande ne mi wayti golle an o
tewtugal gollal yo tidalla goto nyolma handen ku mata to hayebe leedi mali lewi kango porcho margerite sokoba goto e ekintino be hayebe e kabaruji tewtugal gollal o holliti o hayeben ana hani tewde handen anta huna ku natto sabe be hebe gollal
le hol sukabe hewbe le nyalomo hande o ka kambe be ngala golle hono fu yimbe nardata be be njoba fabe janga yimbe ngarobe don be jande arandereer ne mi ngadata fewde mabbe ni woni ittude do e hore mabbe tewto golle kolito wiide kayon ka ko hewi fu ana yidi hana hokkel golle kina o halta no labir hudo yidi wadde
hono hayebe fu ko hebe fottude e hono ne jande tewtugal gollal du kulleji ana hani janginele le ciulle kol meden yalla sukabe fu ana famadun heba anda dati di jokkata
jawno fere mbiyen homo kabaru mudum jogonda min to kulukro ton
sembe se ko en kalan kabaru kanko noddite tijani boore burdo entrede kara mi cite den widdu yo o momo non du yataade fur on wonde golluton golleji makko fo heba gurnda makko
o tinni do sanne o neddo jon tibara ko do kara yo mo neddo lojaado ka dum fu hada e mo gollude golle makko o mo heba du ko ni arsu ko makko o ciutawle o do no kedde makko mo sifido hen do ko noddirte do Boubacar Traoré patron makko kiddo sifido hen
menajit nangi mo gilla o sukka sara be ngadi bawde mabbe bangal sawrugol makko yalla pati o heddironin o ekintinike wande ngodo golle
le o do golle kanko kara o wadi suudu makko tayi do mo jogi tidalaji fu
kewbe anali gollende hono yimbe hewbe le leedindi famata mumo en dum saabi o yettiraka windude cogu kalisi golle makko naadum ndartude faaba yimbele be famata dum yalla be famina soodo
yo gollidita be dumbi ana kooli golle makko no wori sanne wattu juno mo haaja yimbele joon an yaji lobbi tinno paabo mo
Umar Waygallo jano fere bangal tariki meden hande ne milawide jahan to kitab kuru ani buddo fo nahono
dor jati wori Mamadou Sama Seko en jara nokku no dirte de kita dum to ngi mabbe be gonde halde kabaru hayre mabbe de no wori le o do nokku fa kebem famudo en kedda mako ko no dirte de Fuseni Keita yo kanko lami radio mo no dirte ton mande to kita to ko mo sifido hen
abon fade buddo fo e hore warde kita kuru kan e kayaba dum wonno kaaje de jati kita andirte en sabi dum sunjata waranno so jodo do wonno do fiyanno dabereji mako kan golleji fu kandi wadede le mandirtu wala fu ko sindi kaaje kitade e kaaje budu fu do e haire wotere na kaaje budu fu de ana leedin tinno nyeybe woni kodube ton sabi ko be koddi ton ko jaati wodi so de do kaaje takkondira
jawna fere njen yotere medem birki sembe chaldi Umar Waygallo caggal lebbi kewdi stade Mamadou Kouna tem albare sappo jiddi avril 2024 woni ko nokko audita
awo fo feeli on do wattu fu don sukkabe mali be ngala duubi no gay latobe bolombe kanyo be ngala duubi sappo jiddi be kanyo kibindirle o do nokko wakande uttande hono kambe gombe le ndedo denabe bi ko be belti ki sanne hono ido golle jo gori ton nyaloma hande no fa kibbe famtade kedden kanko selisi soko ko hedni en do facci tango sita sita bi
ko amna ga football developé
ina nato sabe pire ballon leedi huntina hore di ambul ngaji hubballe o stade wadde nyeeri le den amena ana nato sabedu nukku reente sanne men haani fiide dabireji yalla pati fe goto nata on ko kasin wada don wajuji nadde fo do bononla on nukku tagal hanne ana han tongede do hokki den jaati ngari kasin o gazon pire ballon do mudum ana wel sanne me welti ke fa wala sedan tiagane o tere mo intina ana nato sabe hannen me fu me welto le haro tiagde
Ewaragul no jaati mbiyon kawtal chapade jeegom e totobal coupe du Mali mbiyon piide demi final de sarti mudun andinama na hono
non jaati mbireten sarti o daddama Mamadou Sama Seko mbiyen le nogay lewr avril worrundube kolliti wiide AS Bakary Jankagne Afrique Foot Elite Kagne ngarta hebindirde jango mudun nogay jetti lewr avril match nawdo sanne waran mate ton woni Djoli Bakagne e hirdu mudun noddirte be stade malien de Bamako dun wadan nokku noddirte do stade 26 mars firu de ballon monde do Bamako do
dun ben latta sababu kadene kabaru jamme hande di marwe gollo
do ngarte haddude kikida ande doddi do kabaru jembe sukabe fodbe jafe no konno bandirno do e seda journal ngalan wara e tamashaka.